ningetaka kweninye niria chama uwakana pita mukama ojoloze kubyama wadde nakulira mukyalo ewajjajja nsina namalo kenene n'omubisi byendya kekasuswa kagunda gunda olungi si musango gwenaza mu bulamu bwange munenye maama wange ye yamusiigasiiga mpozi ne taata wange olw'ebisi byakange munyenye I know to care my beauty caring is my duty never hate me because of beauty being beautiful is not pity munenye maama wange ye yamusiigasiiga mpozi ne taata wange Taka kweni nye liria chama Uwakana pita mukama Ujolo ze kubia